asumurula omutima gwange, nyanjula ensonga yange, abange kambotole kyama kyange. Sawe no mbanjulira omuntu wange, eyawamba omutima gwange. Emwana ono kiba kisiwa siwa naye nga kisiye siye, tumanya tyoba kyabika leero. Kekano akasero kulangiri, ani awangudde akalulu? Yono eriso litecateca, smile nderemenya tekiseere mozi zikyukemu. Amazzi agakawunga ganabiwe, agamo wakiri akanyama. Bwento nesalawo nesonyiwe mukena oyo wamasembera, wini wawaridi kwangu mama. Hawana haya usisike maneni ya watu hawo. Level 2 katikwe miraze
Level 2.